ebbanguliro ly'eggwanga ery'obukulembeze ly'ebyobufuzi li National Leadership Institute kyankwanzi lyennyamidde nti abaakola ogw'amawulire ensangi zino ebyokusoosowaza obutendeke bwabwe n'amateeka agabafuga baabivaako ddaki baba bakuubagana n'abakuumaddembe entakera. Eggulo ensi lwe yajaguza olunaku lw'ensi yonna olw'eddembe ly'abamawulire era mu Kampala abaddewo okutambula okujjukira olunaku luno. Ssenkulu w'ebbanguliro lino Kano K. Rukogota agambye nti newankubadde nga gavumenti tewagira kyabakuumaddembe kutulugunya bannamawulire olumu nabo bayita we bandikomye okukola egyabwe. Abadde Bukwiri Kyankwanzi mukuza olunaku lw'eddembe ly'abamawulire mu kitundu ekiriraanye ennyanja Wamala.
Naye emirundi mingi tetwekuba ku mutima okulowooza nti naffe tusaanidde okubeera ne ethics era tulina amateeka agatukugira kawafube eyakasamema eyakabeerawo okubadde okulonda okubadde mu ggwanga tulina okukkiriza ffenna nti tewaabaddewo okutyoboola kw'eddembe ly'abannamawulire okw'amaanyi. Bamwambala uniform abaddu bamwe abakuumaddembe weewaawo emyaka emirala ejaggwa waleerangako omu ku ffe oba babiri lwe baakolanga ensobi nti buli yenna eyabadde eyali adityoboddeko yali ng'akikolanga ye mwennyini nga takutumiddwa gavumenti.